Masai rukaruka, analinye nyegea Chumbani kwenye shuka, lina nitetea Mzungu kawehuka, rime mkolea Laki makonde, laki chaga
Laki chaga
Wengine adi wanywe pombe, ndo nalimwaga
Wanalimwaga
Unala wima wima